abakunzi bagiye kuba bayireba kuri no munsi kabisa aba nabakinyi ukipe ya Murera bakabimo barasenga biyambaza Rurema kugira ngo mukanya gato ya match ize gutangira. Okay chimira Rabin Iman Isaac Rabin imeze bitse amahoro amahoro kamanze gusuzaho neza cyane gato wayibonye Murera y'abanyarwanda
eh Rayon Sports mu ndayireba
birakomeye ngiye guca cyane ikipe twa Vipers ngo ni match itabaho.
Oya ni match nziza, ni match nziza ku mpande zombi ishobora gufasha ama equipe imwe iri kwitegura Champions League ndi kwitegura Confederation, so international game like this is good.
Okay, hanyuma tutaza tugana nyuma reka tureke ubanze ufate kuri gahunda zo kwisanga n'abantu bamureba neza cyane abagene byose abibona muri rusange. Hanyuma rero Kid Manager kamaze kuba asohokamo neza cyane abwati gahunda zose ziteye gute muri rusange yitwa Ishimwe Ganijulu Eria akore umukinyi usohotse kabisa bwa mbere na mbere mu modoka yitwa Azizi Basana Kulanya Legend yitwa Iradukunda Pascal n'umukinyi ukomeye cyane w'umunyarwanda ufite ejo hazaza. Niyonzima Olivier Sef International yitwa Emery Bayisenge Legend narindwa Aimable l'international Adama Bagayogo Mugisha Yves munyezamu mwiza cyane kabisa hanyuma yitwa Yves nawe n'umukinyi ukomeye cyane w'ikipe ya Murera Maestro nawe n'abagenda mbabona abakinnyi bose bagiye batandukanye yaba Cindy Paul Jesus yaba Fabrice yaba Ishimwe Fisto wambaye ingofero cyane yirambitseho neza cyane kugira ngo abere kwa imeze yitwa Pavel Enzila nawe akari mu bakinnyi bagiye kuba basize kandi cyane amaze kuba bahagera yitwa Asman rutayizamu utabaho kabisa Rishari arahari neza cyane Halelimana Abdul Aziz mwakire umuzungu Mohamed Shelly nawe akaba hari Tony Kitoga ndetse na Maestro kuva mu ntara y'Amajyepfo munyezabu nawe utoroshye cyane yakiri makiba agiye atandukanye mu za Nyanza nawe akaba hari ameze neza cyane hanyuma inyuma yanjye hari umunyezamu yitwa Trisa Kuyate abo rero n'abakinnyi ukipe ya Murera tayari babamaze kuba basesekara mbibutse yuko naje gukubita ubusese ngo bwose bugiye butandukanye kuri uyu mukino uko bigiye kuba bimeze update gatoya cyane ubundi giye biteganyijwe ko n'amakuru mba nakwiye inyuma giye biteganyijwe ko urutayizamu Ndikumana Asman ashobora kuba yatangira mu kibuga ariko amakuru mfite nuko hagati ya saa tanu na saa sita ubuyobozi bw'ikipe ya Murera bwamutwaye bukajya kumuganiriza hari igice nawe bagendaga baganira ku bigendanye n'ibikwiye mu masezerano ye ubwo sinzi niba muri liste yariteganyijwe kuba yakina kuri uno mukino kuko liste namaze kugenda nyimenya gake gakeya maragenda cyagije amakuru birashoboka cyane ko uyu mukinnyi atagiye gutangira mu kibuga ahubwo hakabanza inde Yves Habimana hanyuma reka gukubita details zose uko uzimeze na cyane tunashimire kwa mu ekipe ya Vipers umutoza nawe akaba ahari yitwa Ivan Minat akaba atoje ekipe ya Murera nawe arahari amaze kubasesekara hangaha mbibutse yuko uyu mutoza naje kubatoza ekipe ya Murera agiye kongera akire nayo yatoje yitwa Selumogo Al Omar ambwira ati meze bite agenda aganira na coach Ivan Minayet navuga yuko azaza kuba ari ibintu bitoroshye cyane kuri uyu munsi hanyuma ekipe ya Rayon Sports yaje guhatana kugira ngo ibashe kuba yabona uburyo yakwikura mu isondero y'uko yatsinzwe n'ikipe ya Young Africans bitogo bitatu kuri kimwe muri Stade Amahoro uyu munsi uraza kuba ari umukino utoroshye cyane kwa ndege ekipe ya Rayon Sports abareyo mwitege kuza kubona umunyezamu witwa Pavel Enzila Pavel Enzila atangira mu izamu ry'ikipe ya Murera ubaza kukubwira abakinnyi babiri uwitwa Ndikumana Asman yavuye muri Swadi 11 abanzagamo bari kubanzamo ko n'umukino asimurwa na Imana if byari icyatumye ava muri list nuko ubuyobozi bwa Reyo bwamutwaye mu gitondo akaza kugaruka nyuma ubu nibwo akisanga abandi bakinnyi bazanye mu modoka amakuru nkuru nyuma rero nuko ashobora kutabanzamo ahubwo akaza amasimbuye ariko mbere byayiteganyijwe ko ari bubanzemo ubwo sinzi niba list ya mbere bashobora kongera bakayigarura akaba yakongera akabanzamo iyo ni update mangiye gukubita n'ubundi muri rusange neza cyane. Hanyuma kandi ikindi cya kabiri nakubwira ekipe ya Rayon Sports nyuma yuko naje kugira ngo ije yitegura umukino ndabona muri ekipe ya Kiyovu Sport ku mukino ufungura wa championnat Rayon Sports iri mu mwe mu makipe agiye guhura n'abakipe arimo abatoza bagiye bayitoza cyane today igiye guhura na Vipers ya itozwa na Ivan Minat hanyuma ku munsi cy'umukino w'umunsi wa mbere izaba ihura na Kiyovu Sport itozwa na Haringingo Francis Christian mbaya. Hanyuma rero icyakabiri ekipe ya Vipers ni ikipe ikomeye cyane kwa mugihugu cya Uganda, aka ekipe atwaye igikombe cya championat n'ubundi ifite captain uwitwa Milton Kalisa n'umukinnyi ukomeye cyane, irimo abandi bakinnyi bajye batandukanye. Uwaciye mu ekipe ya APR Football Club akaba yitwa Tadio Luanga, nawe ni umwe mu bakinnyi bakomeye cyane bitizwe ko ku mukino w'uno munsi nawe aza kuba ari mu kibuga hagati n'ubundi nk'ibisanzwe. Umukino ekipe ya Vipers yo gukina hano mu Rwanda ejo bundi yanganyije ubusa ku busa n'ikipe ya Azam Football Club muri Tanzania, ariko nanone n'indi mikino ibire yabanje imbere ihura n'amakipe yo mu Rwanda yatsinze gore igitego kimwe ku busa irongeye itera ibitego bibiri kuri kimwe, nawe wari umukino utoroshye cyane. Iyo ni imikino yombi ibiri yagiye ibahuza n'ubundi nibyo ngibyo nage nda nkubwiye n'ubundi mu musange. Soza akantu gato cyane kanegera umunyamakuru mugenzi wanjye Labin Iman Isaac adusoreze tunaganira cyane kuri uno mukino kuri aya makipe yombi. Ngira ngo Labin, ekipe ya Vipers yaje mu Rwanda ni trial ije gukora kugira ngo ibashe kuba yanakwitegura imikino nyafurika. Ni imyiteguro myiza bijyanye n'amakipe n'imbegere ihura nayo hano mu Rwanda ku buryo yakwitwa neza mu mikino nyafurika.
Ni ikigero cyiza kuko mu minsi yashize akinyana n'ekipe ya Gorilla imikino ibiri Bugande barayitsinda, bari bafite guhura n'ekipe ya Azam n'undi muri Tanzania, ariko Azam yari mu Rwanda nicyo yatumye buriza gukinira mu Rwanda. Banganije ubusa ku busa bagiye guhura n'ekipe ya Rayon Sport. Navuga ko buriya ekipe nka Vipers cyangwa se nka Rayon Sport kugira imikino mpuzamahanga biba ari byiza. Wenda kuri Vipers ntabwo ari navuga ngo ni urwego rwiza cyane kuko hari nk'abakinnyi hafi barindwi cyangwa umunani idafite, hari abari muri Shan bavuyemo bahita abandi bakomereza muri ekipe national, nabo barimo baritegura nk'uko u Rwanda rurimo kwitegura. Navuga ko rero ubwabo n'abakinnyi bafite ntabwo ari abakinnyi babi, urabibona ko nka Milton Kalisa, Tade Luanga engineer, hari Chukuma Odiro kinye mu Rwanda. Urebye
urumva mu mutuzo ntaga mukozwa,
oya none se si wakoze recruitment ye
nuko buriya Afrika yiye bajya kuzana rose ubu hari amakipe menshi ari mu Rwanda akaje gukora recruitment.
Buriya Eric sinzi wende buryo abantu babireba iyo umutoza kwizaniye cyane cyane muri Afrika
akuryamaho
pe keretse keretse iyo ugize umwako ibyo yarakuziho ntubimuhe, ariko nka yatoje mu Rwanda sibyo aramuzi azi ubushobozi bwe. Kubaza ubushobozi bwe rero ni ikigaragaza yuko yamuguza muzi kandi nk'aba ba type bavuye hanze yageze mu ikipe kugira ngo muzanire umuntu adashaka
yabigoye
keretse wa mukinnyi nyine ataba ari kuri rwa rwego rwe yifuza, ariko ntabwo ari bibi. Ni na byiza buri iyo urumva niba ikipe izagendeje mu gitondo ariko ikabanza igakinira umukino na Rayon Sport, akaba yakinnye umunavuga ngo ku buyobozi bwa Rayon Sport, ku buyobozi bwa Vipers ni byo kwishimira kubona umukino gishuti nk'uyu nguyu. Ariko nka Rayon Sport byo navuga ko iri mu myiteguro ya nyuma iri gufinaliza, nubwo wenda hari abataragaragara muri ekipe nk'uyu munyezamu bavuga n'ubundi Pavel Nzira n'uwo rutahizamu batarasozanya. Gukina uyu mukino nk'uyu nguyu bafite ni byiza, urumva aracyari nk'iminsi nka 11 kugira ngo shampiyona itangire. Sinzi wenda Rayon Sport bizahita itangira, ariko ku rwego mpuzamahanga urumva aracyarimo hafi ukwezi kuko Rayon Sport ishobora kuzakina mu mpera z'ukwezi kwa 9 cyangwa se hafi kwa 10 kuko urabizi mu Rwanda UCI World Championship izabihari. Rayon Sport rero navuga ko ari test nziza kandi nanone ekipe bazahura yego singida Big Stars Black Stars irimo iriyubaka nayo iri kongeramo abandi bakinnyi ku rwego rwo hejuru, bari kugenda bahinduka wenda ekipe umuntu yari azi nko mu byumweru bibiri kugenda indi ku munsi, ariko ni urugero rwiza kuko nka Rayon Sport sisiteme y'umutoza cyangwa se abakinnyi afite uyu munsi hari abatari bafite niyo match fitness bwa buhanga cyangwa se guhuza wenda n'ekipe, ariko uyu munsi imikino nk'iyi ngiyi ni byiza. Ahubwo byakabaye byiza naho inashatse n'indi mpuzamahanga niba nk'ikipe muri Sudan iri ahangaha
Elmelek
bagakina byagenda bizamura consistency y'ekipe yo kohezi yo guhuza kw'abakinnyi. Navuga ko kuri Rayon Sport n'ikipe ya Vipers ni sawa cyane, Vipers nayo irimo iritegura yo nta minsi myinshi ifite yo mikino yayo izakinwa hakiri kare. Ndumva bo bafite n'amahirwe ekipe bazahura muri Afrika y'Epfo kubera ko nta match y'imbere nta stade imbere mu gihugu agomba kwakinira. Ikindi kandi nama ekipe yombi agiye guhura hari abafana benshi
uyu munsi
kwa mbere Rayon Sport kuba abafana baboneka saa 12 baraza kurose urwego rw'ikipe yacu ruri hehe rugeze hehe. Noneho rero iyi ekipe ya Vipers nayo match ya mbere bizakina nta bafana bahari ariko match leto izakinira iwabo hari abafana abakinnyi bashya nkabo ngabo bagomba kumenyera niyo public bagomba kumenyera bakunze babo se bubgabo bahari abafana bangana gutya bameze baterega ni stade zakoreshwa mu champion hari abakinnyi badaherutse gukina mu nkanga nase nka narindwa heruka gukina hano Nyamirambo ryari
nonese icyo mbere yuko ndatura tunasoza hari igica witeguye kubakinyi equipe Rayon Sports yongiyemo yaba Ndikumana ndetse na Mapever Nzira n'abakinyi ubona baje kuramplaza Swad cyangwa nabaje kongerwa muri Swad
buriya transfer ya Rayon Sports yuri ya rutayizamo muri Congo itaragenze neza yapfuye ku munota wa nyuma navuga ko ari ikibazo cyangwa se wenda ari broke mutozo kuko urumva bari bamaranye kinini barimo barakorana ariko Selemana nawe n'umukinnyi utari muto umukinnyi ufite experience kuzana umukinnyi yo kuri deadline cyangwa se ku munota wa nyuma ugifite nk'uko kwezi ko gukorana ntabwo ari bibi Seleman na fitting muri equipe ya Rayon Sports wenda n'umutoza nawe bikamukunda bizaba ari byiza
Bavenzi arafite izamu rye
arafite kuko
nta muntu ngamukura
okay bizaterwa no gukorana none kuko nureba iminsi amaze mu Rwanda na ligue y'u Rwanda amaze kuyimenya ariko nanone burya ngiye nemera ko umukinnyi uje ku munota wa nyuma nubwenda bitaraba ku munota banyuma ijana ku ijana shahari ikintu bazanye Pavel Nzira twabonye muri APR tubona muri Congo Brazzaville ntabwo ari umukinnyi uva ngo wenda ngo aje ngo muri test muri Rayon Sports azi Rayon Sports apa n'ubuzima ikipe icyo ari cyo azi public yo mu Rwanda azi akamaro ko gukina muri Rayon Sports nawe ubwerega cyane kongera kuzamuka ku rwego mpuzamahanga Rayon Sports ni ikipe ya kuzamura yakwerekana ku rwego mpuzamahanga noneho kuba ufite Yusu na Fal naho bagarutse muri Rayon Sports hari icyo bisobanuye niba ngo wa murongo w'inyuma ugarira ubunono hari umutekano wajemo ufite umunyeza mufite experience ufite umu defender na umenyere no buzima bwa Rayon Sports umenyereye mu Rwanda n'umwe mu bakinnyi baje mu Rwanda ari beza mu gihugu cy'iwabo ufite ni wowe nawe rotarizam ko ufite Seleman wenda aje guhangana na ba Yves nabo bagarutse sham kugeza ubu ngiye kurwa Rayon Sports ndabona hari kizere gihari
bingahe dusoza twihuta cyane bidusoza
uyu munsi
ah final score
biragoye kubera ko biragoye biraterwa okay araza kwa ari umukino ufunguye ariko ntago mbona mbitego byinshi muri uyu mukino wombi ndabona mbitego bikeye ah of course home team ugomba kuyiha amahirwe urakoze cyane
sawa hanyuma rero dusoza no muri cyo nakubwiye nuko uwitwa Falling Guy ndetse no cyudanye batazanye na equipe biyako bataratanya n'ubundi imyitozo bazatangira ku munsi wo kuwa gatatu ni rwaza batangira imyitozo nta gihindutse hanyuma rero kamashimire cyane ikinyobwa cyiza cyane bakita B1 Gin gikonsome ugende umeze neza cyane n'ubundi muri rusange nitwa Eric Mnyano le Kalikeza Director Mevin Pro yari kuri kamera ibindi byose Imana iduhane umugisha.